zwap.com.
Wakikwambia wezi fika, it's okay. Kilo day wakikuliza wapi, ambie on my way, on my way. Enjoy your drinks, go smoke your cigar. Sicheza na life, don't attack my kida. Maisha nye ya mtaa, sizoele kishida. Bora upoteze saa ilo sipoteze mida. Ring, 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 kwenye hustling. Timu nilo chakuwa ni lazima kuwini. Wajuu, wajuu, wachini atabaki chini. Na uzuri sisi atufanani na nyini. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake.
Jicho la juju na wezo katharau. Hi bahari na meza watu shajuliza how. Na survive vipi, I'm swinging with the sharks now. So don't bring me your bullshit kinyau nyau. You understand when I say akili kum kichwa. Kuna vitu na zanu na vijua, kumbe mefichwa na vile ndo na kimbede mbede. Utaki kupitwa kihene hede kerede. Vipi taka kushikwa, ni kusomeshe kurasa kwa ukurasa. Twende ni kuoneshe kwa nini netwa darasa. Somo la leo kukupa adapt you basta. Alafu ndakuja kukupa sababu after. Chafya, ha, najisikia afya. Game ni ngumu kweli na wao ndo wanasafa. Ringia chaka, what now kaka. Mambo ya kujifanya a big cat paka. Mambo ya kujichanganya msata, kata. Wanajificha kwenye rap au kibao kata. Sema it doesn't matter, time inani kata. Minaishia hapa, usema nao master.
Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake.
Wadozania utani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia. Wadozania utani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia.
ZWAP.com.